kibategurira nge na Olivier Isa tubasumba mwari muri kumwe Imana barinda.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali, mu Burundi naho mudukurikira ku mirongo migufi kuri shortwave kuri metero 19 na metero 22 I Bujumbura. Mushobora rero no kudusanga kuri internet kuri www.radio.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Hano I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaye ikaza mu kiganiro muri isanga. Turaganira ku bijyanye no kwiteza imbere binyuze ku bituruka ku buhinzi. Dukomeje rero kubatumirira ahanini urubyiruko rwihangiye umurimo. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10. Radijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu nshuti banywanyi. Nkuko nari nabivuze mu kanya, uyu munsi turagaruka ku bijyanye no kwihangira umurimo mu rubyiruko, noneho turashingira ku buhinzi. Turi kumwe na rwiyemezamirimo Sakina Usengimana, yihangiye umurimo afite aho umaze kumugeza, araza kudusobanurira mu kanya. Sakina, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nagira ngo mbanze nguha akanya wibwira abatwumva, ariko kandi ngushimira cyane n'uyu mwanya uduhaye uhaye abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo ubanyurire mu muri makeya, nabo ndibwira ko hari icyo bari buhungukire. Banza ubibwire bamenye uwo barimo kuganira uwo ariwe. Sakina, turi kumwe? Ubaza telefone ye icitse, reka twongere tumuhamagare hanyuma tumubaze uko yatangiye kwihangira umurimo, aho ageze, inzitizi yaba yarahuye nazo, uko yagiye azisimbuka, n'ibindi byafasha umuntu mbese kwiteza imbere mu bijyanye n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo, aho we yahisemo gufata iby'ubuhinzi akabyaza umusaruro agemura hirya no hino mu mahanga. Ubwo rero telefone ndizera ko iri budukundire mu kanya tukamubona aragarutse. Sakina, nabyumvise. Yego, turakumva none.
Nyanga ndi mu rushinga carungu bundi kuvanya gatari ndi Kigali. Ari inama tuvuyemo n'undi ibintu by'ubuhinzi, ndo tugize abayinga naza kubivugaho, ariko muri make reka nibwire abo bari kutwumva.
Yego.
So amazina yanjye nitwa Usengimana Sakina, na mfite ikigo cyitwa Afrifood Limited. Dukora twohereza imbuto n'imboga mu mahanga, harimo urusenda, voka, imiteja, amatunda. Noneho kandi ikindi kintu ni uko dukorana n'abahinzi batandukanye mu gihugu, tufite n'abakozi bari permanent. Ndetse twohereza, iyo tuvuze mu mahanga mba ndi kuvuga I Burayi, hari n'ibihugu wenda byo mu Bwongereza, havuga German, havuga Belgium n'Ubufaransa, ndetse tukanohereza no muri Middle East. So muri make rero nibyo dukora, tukaba none twatangiye no kureba uburyo twagura amasoko mu bintu bijyanye na East African ndetse no muri Afurika muri rusange.
Ndagushimiye cyane. Uravuga ko mujyana mujye muri ibyo bihingwa mu mahanga, mu Burayi, mu Burasirazuba bwo hagati, ariko muri Amerika hose mwari mwahagera?
Oya. naza turahagira irebye kwa ko twebwe ducuruza imbuto n'imboga n'imbuto kandi bikiri bishyashya bikiri fresh ntabwo tuba twabyumvise cyangwa yenda hari ikindi kintu turabikoraho tuvuga rero ko muri Amerika naho mu gihe kizaza najya tuba turi kubitekerezaho kubera ko usanga nk'urugendo ruba ruri rurerure ugasanga bishobora kuba byagira byangiritse ariko ni ibintu turi gupanga
nsaba rwose ubwo turabategereje n'amaboko yombi yee twari tuvuze waruvuze ibyo mugemura mu mahanga ariko se noneho mu Rwanda se ho mu bijyanamo mubanje guha abari mu gihugu cyangwa ubu ngo bisoko mufite n'ibyo hanze
icyo ni ikibazo cyiza cyane ubu ngubu muri make dukora cyane cyane ku isoko ryo hanze ariko hari n'ibyo ducuruza mu Rwanda ariko ibyinshi usanga ducuruza mu Rwanda biracyari bike cyane kuko twabanje mbere na mbere kwibanda ku isoko ryo hanze kuko nk'urusenda usanga nk'umuco w'abanyarwanda gusenda tubize cyane cyane nk'uko usanga nko mu bindi bihugu babigenda navuga mu bantu bo muri Aziya ugasanga nyine nk'ubwo busenda ducuruza ari badaye cyangwa se hot pepper hano hari ukundi kuntu tuba turumenyere haramenyere kamari ugasanga rero n'ibyo soko hanze niho haba hari isoko rinini cyane ugasanga rero niho twahereye ariko no mu Rwanda naho yaba ari avoka yaba ari amatunda na byo n'ibintu dushaka guteganya gutangira nanone kubisaplayinga kuko munarebye nka covid iba ibibuga by'indege barabihagaritse izo ni ukuvuga rero ko niyo nta gahunda umuntu yari afite yo kuba yatekereza gutangira gucuruza ntakwiriye kubitekereza kuko ntabwo gusa twakohereza hanze ahubwo no mu Rwanda naho tugomba gutangira kuhakorera ariko ubungubu uruhare runini cyane tubijyana hanze
ye nibyo ubwo iyo ni imwe mu nzitizi nk'uko nabivugaga mu kanya ubwo telefone yari icitse nabwaga ntashobora kuba hari n'inzitizi wahuye nazo uraza kuza kutubwira uko wagiye uzisimbuka cyane cyane nko muri kiriya gihe cya covid ibi biribwa cyangwa se bihingwa ujyana hanze ni imwe mu byihingira mufite ababibagezaho bigenda gute
tubikora mu buryo bubiri ariko uburyo bunini bwagutse ni ugukorana n'abahinzi kugira abahinzi tugenda dukorana batandukanye harimo n'amakoperative nanavuga nka koperative za Nyanza y'Inyanza n'i Gatsibo ni mu majyaruguru i Musanze hari amakoperative dukorana cyane mu bintu by'amavoka za Nyanza na Gatsibo ni ku bintu by'urusenda so rero dukorana n'amakoperative cyane kubera nk'abantu nka FMI iyo ugitangira na butaka bunini ufite ugomba kuba ukorana n'abahinzi ibijyanye n'ubutaka ikindi kintu bifasha no kukreatinga imirimo ikaba myinshi abantu bagakora none ubuhinzi none bukavuka ariko tukagira nanone uruhare rwacu duhingaho ugasanga dufite ifamu Nyanza tukagira n'ifamu Gatsibo kandi izo famu zacu ni ziba zikora nk'ahantu abahinzi baza kurebera ibyo dukora nk'iyo umuhinzi aje akavuga ndashaka guhinga urusenda tuba twagenda tukamwereka urusenda biri hano kugira ngo abyigire se urusenda ntararubona nabikora gute iyo uje ukabona aho tubikorera tunabikora neza nawe gutera imbaraga kugira ngo nawe wagenda ukabikora ariko tujya tunyuzamo tukanakora n'ibintu by'amatreyiningi yenda haramutse hageze nk'inkunga tubona ntavuga nk'igenda ubona inkunga nko muri Akra cyangwa se Mayegu ugatreyininga abahinzi ariko ibyo ntabwo ari ibintu biba bikora ariko nk'izo famiye zihari birafasha kugira ngo baze bazirebe so muri make rero ikibazo cyawe ni ukuvuga ngo ku rusenda nka 70% kuri 80% tubikura mu bahinzi n'amakoperative ariko kuri avoka ho ni 100% kuko ntabwo turatangira kugira imirima yacu
ni byiza kuba muhugura abo bahinzi bagakora ingendo shuri byibura bakamenya uko ubuhinzi bukorwa cyane cyane n'ibyo mwaba mukeneye cyangwa se uko ibintu bihagaze abahinzi mubona babyitabira bakaza ari benshi babishishikariye
cyane ariko uko iminsi igenda ishyira bagenda banabyigira kuri bagenzi babo uko mwiyo ukoze amahugurwa ya mbere bakareba se insenda rwa hari ukuntu nyine hari hagiye habaho ama experience agiye atandukanye yenda hakaba nk'igihe isoko ribura ubundi byabonetse ariko uko iminsi igenda ishyira natwe tugenda tumikiza tukamenya se ni igihe cyiza cyo guhinga ndetse iyo uhinze niyo miti ukoresha iyo uhinze ni igihe imbuto ukoresha ibintu byose rero ni urugendo tuba turi kugendanamo n'abahinzi kandi uko iminsi igenda ishyira ubona abantu bari kugenda babyitabira yaba ari abahinzi bari mu makoperative yari abahinzi ku giti cyabo kuko imiri bigando cyose cyenda dukora n'abantu cyenda duhurutanga amagara ati ni gute none iki giye n'ibyo ari twahinga ese twahinga uruhe usenda ese ubihe muri tendenda bitwa batayi usanga nago uko warukorera nago yabingana nk'uko wakorera ihapanero hapanero n'urusenda ruba rutukura cyangwa se ari umuhondo ubwo rurarushya cyane kubera ko ushobora gusanga hajemo nk'ibisimba bitaba kuri uku gitsina cyane ubwo wabataye ko ruba ruri nk'icyatsi ariko ugasanga ntabwo rugoranye cyane nk'ibyo bintu rero byose usanga abahinzi bagenda babimenyera banasobanukirwa uko bagomba kubikora n'iyi miti ese sizi nda zikora sizi n'imbuto zo gutera ibyo rero byose ubona ko hagenda haza impinduka ikomeye cyane uko bagenda banigisha bagenzi babo rero ugasanga ko ni intambwe ikomeye
yego ikiganiro muri sanga rero ni ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika nongera kubahamagarira kucyitabira rwose bakaza bakaganira na Sakina Usengimana kuri uyu mushinga cyangwa se iki gikorwa yatangiye muri ya mukanya turaza gukomeza reka tube tuganira na Sakina ku bindi bikorwa by'imbese abanza natubwire uko igitekerezo cyamujemo cyo gushinga iyi sosiyete nk'iyi byagenze bite byakujemo gute
so ni hone ndari ko yenda nyihije mu muri bake no kuvuga ngo nagiye mu bintu bya mbere nakoraga ibindi bintu bya fashion nakoraga kuboha amataro amaherena nkabikora fashion ndayikunda cyane noneho nyuma nza kuza kwatenga ibintu bya youth connect ibyo byari mu 2019 none icyo gihe amwe mu basemina batangira kugenda bavuga ariko muri Afurika ko mufite ubutaka nukwiye kwita gukoresha neza ariko mu by'ukuri ukuntu we yavugaga aravuga ati muri Afurika mufite ubutaka ariko murashonje sibyo bituruka he ese wabikoraho iki nk'umuntu we wumva ko ushaka kuba rwiyemezamirimo natangiye ndavuga rero hari ikintu ngomba kubikoraho ubwo ntangira kugenda nkodesha ahantu hafi yo mu rugo nakwereka mpinge igihe mpera ku bintu by'amapavuro n'inyanya ariko bikagenda byanga kubera ko nta bumenyi nari mfite buhagije nta n'igishoro nta n'ubwo nari mfite n'abakozi babizi kubera ko icyo gihe nakoreshaga nk'umuntu wambwiye ngo iwacu twahinze inyanya nk'imyaka 10 nkagira ngo arabizi ariko kuba warahinze igihe kinini ntabwo bivuze ko kuko uri guhinga by'umwuga icyo gihe rero cyagiye hazamo imbogamizi nyinshi cyane amasoko bikanga rero ndangije ndavuga ko se nkurikije izi mbogamizi zose zihari ariko nawe ikindi kintu cyiza gikomeye bavuze muri iyo senti nawe yavuze ati nubwo bwose wenda mushobora kubona hari imbogamizi nyinshi ariko murebye nk'ibindi bihugu wenda tuvuge nk'urugero Israeli nta butayu ni ubutayu ariko babashije gukora ibintu bihambaye ibintu by'ubuhinzi ubwo rero ndumva nta kintu ushobora kuvuga ngo nta mpamvu n'imwe yatuma nanga ubuhinzi bwanyu butateye imbere nubwo bwose ashobora kuba hari imbogamizi ubwo nanjye nakomeje ndakora cyane ngira igihe ntangira kwegera aba exporters icyo gihe nigiriye umuntu wari chairman wa association ya exporters n'uyu munsi asosiyasiyo iracyahari ndi na vice chair so nyuma naje kuba vice chair ariko icyo gihe ntabwo nari nzi bagenda begera ndababaza se ntatangira ukajya mumbwira kuko gahunda nahise nuko yenda natangira kubahingira nyuma nkajya exportinga nyuma so nyuma rero nciyemo yenda muri make ku yaje kurangira byaje kurangira mbashije guhura n'umukiriya umwe maze guhura n'umukiriya umwe ubwo ntangira ku exportinga ariko byari urugendo rurerure cyane ariko aho byahereye yenda navuga byahereye muri iyo seminar ibyo ni byo bya youth connect nagiyemo bari kugenda bavuga ibintu by'ubuhinzi bavuga amahirwe arimo bavuga impamvu tutayakoresha rero nkumva nanjye bintera imbaraga ndavuga ngiye kubikora nubwo atarimo imbogamizi hari n'abandi bagiye bahura n'imbogamizi zitandukanye mu bindi bihugu kandi barabashije kubishobora rero nkumva ko natwe dushoboye hari igihe ushobora kubikoraho rero nuko byatangiye n'uyu munsi rero nkaba mbona hari amahirwe menshi ari mu buhinzi imbogamizi nta muntu n'umwe zakwiriye gutera ikibazo kuko ubijyamo ariko ukagenda uhangana nazo kugeza igihe ari ahantu bashije kugeza
yego turakomeza ubwo tuze kubigarukaho n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nda hari ibindi bari bifuze kukubaza reka twakire niganza turi kumwe
halo ndakumva gusafine ndagufashe ndakumva
yego urahagana hehe
ndi Bujumbura
ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo
nashaka kubaza ukuntu umuntu yakoze na gushinga sosiyete ishobora gushora hanze mu mahanga ibintu bijyanye n'ibiribwa kuko nk'akarere nk'amvuka mu ntara ya Kayanza mu ntara ya mu Burundi muranyumva
yego turakumva
nk'akarere mu Kayanza harakunda na imenara yimbuka mo mabaka chani. Ino shakuni ni gite hamu yiparuwe na kushinga hasa sisi. Kwa example ishara kaya mabaka hanze kugiti kumu mwenye ni sosiete mo visaviki vigenda gote ni zina shakuni.
Yes. Ni ikibazo cyiza rwose Sakina ndeka gusubize niganza banza uguma ku murongo hanyuma agusubize ko nzi ko mushobora kwa mutatwumva
murakoze cyane niganza so nikibazo washishinga mu Burundi ho nago nabimenya neza uko bigenda ariko nda nabangira uko mu Rwanda bigenda uko mu Rwanda bigenda mu nashate gukora export mungu bikiza gihari nuko hari ni association yabaye kuza guhereza imbuto n'imboga mu mahanga ushobora kugenda ukabaza se chairman n'imbe ndi vice chair akabaza uno bakabwiye ati se ikintu cya mbere ugomba gukora no kumenya abakeneye iki cya mbere hakeneye ama license yo kugura uburenganzira bwo kohereza ibintu byo hanze ukamenya isoko ushaka kohezaho ni irihe ushobora gukora research ku giti cyawe ukoresheje computer cyangwa se ukajya nko kuri RDP harimo n'abantu bagiye bashinzwe buri masoko hari amasoko yo muri Amerika amasoko yo muri Aziya abo bose bakabasha no kuguciraho muri make wenda ni igihe utaranatangira gufungura kampani so hari n'ibindi bigo bigiye bitandukanye harimo nka NAEB ishinzwe ibintu byo kohereza imbuto n'imboga mu mahanga ndetse n'amakopi so bashinzwe ibintu bijya hanze nawe rero bafite amakuru ni nabo batanga license yo kuvuga ati umuntu yemeye yemerewe ko yakoreza ibintu hanze iyo ngo ni iyo license rero ugomba no kuba ufite abahinzi mukorana cyangwa se ufite abibyo wowe wihingira ku giti cyawe rero ibyo byose iyo ubashije kubicuruza ahite ufite umukiriya hanze urumva iyo amaze kumenya amasoko ubasha no kumenya n'uwo muntu ushobora koherereza ushobora no kunyura muri ambasade kuko hari ambasade n'abantu bagenda uretse natwe kubashaka nabo bakagenda bavuga ati ariko natwe tumeshaka ibintu byo mu Rwanda ugasanga rero ushobora no guhurirana n'icyo gihe hari umuntu wabikeneye bakaba bakuza nawe noneho ushobora no kujya no kuri website ya NAEB ugasanga aho nyine lisite y'ibikenewe so iyo umuntu yari amaze kubona iyo license afite iyo business plan afite agaragaza ubwo bushobozi kuko yabasha kohereza ibintu hanze akegera na association kuko association haba harimo abaexporters bagiye bafite experience zitandukanye hagiye kuko nshobora kuba naragiyemo nka uranizi mbogamizi ibashije no guhurira muri association birafasha kugira ngo ubashe no kuba utahura n'ibibazo abandi bahuye nabyo bagitangira noneho hakaba n'ikindi kigo cyitwa rika rika ni ikigo gitanga ipositanitari n'ibipapuro byemeza ko ibintu ugiye kohereza hanze ubuziranenge so ibindi rero ugomba kumenya nk'indege airline ese aho hantu ushaka kohereza indege igerayo ndumva muri make izo nizo ziba ziri proses z'ingenzi ariko mo hagati ukwiye kumenya ibyo bintu byawe uzabipakinga gute ese ukeneye ibiro bitanu bigira ibicumi ibiro bitatu so ibyo ngibyo bitabigute uwa wabiteguriye muri business plan yawe rero ndumva ikintu cy'ingenzi nagira inama muri cya gukora ekisipoti cyangwa mbere ushobora kwegera abantu babikora ari iyo asosiyasiyo ushobora no kwegera ibigo bishinzwe gufasha abo bantu aribyo navuze yaba ari rika yaba ari NAEB yaba ari RDP even na Minicom ugasanga hari n'andi masosiyete agiye atandukanye nyine aba ari gufasha abantu bashaka kohereza ibintu hanze
yego
birasobanutse
ubwo icyangombwa ni uko yegera abari mu Burundi bashinzwe ibyo asosiyasiyo cyangwa se n'ibintu bijyanye n'ubucuruzi bakamuha inama z'uko yakora yashyira mu bikorwa igitekerezo cye niganza wabyumvise niganza
kai eske harano cahandi no kuri yindi site bikubwira ngo sibe no vrize neza kuko amajwi yiwe sinabyumva neza ndashaka nzo gusubiramo numve gusa numvise ko karampa igiye karampa byari ibintu byo mfashe mugo ndashaka gusubiramo kuzumviriza sinzi ko hano nda guca nka sana kuzumviriza neza
uze kuza kujya ku rubuga rwacu rwa kuri y3 akadomo radio yacu vewa akadomo com turaza kugishyiraho
okay murakoze cyane
yewe urakoze nawe reka twakire Kanyamuneza Matias na wari ari mu Burundi
yego ndabumva gose
yego yego nawe ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
yego ndi gitega
yego
narafite na afite icyo nagomba gusaba bimukinyire matumi uyu munsi
gusaba cyangwa kumubaza
nagomba kumusaba atore nimero yanjye nanjye numva ndi murundi mvuga igitega ariko ndakorera imirimo i Nairobi muri Kenya nabonye tose mwashyize ko rero byanjyoje cyane byashimishije ndose nk'akanya ko kuvugana nawe kiyaguye ntiyabona icyo afasha nk'umujeni ari Burundi
ntacyo wifuza kumubaza none hase nomero yawe
turayimo gusa ko twovugana byihariye nawe no mutura ibibazo ufite ntiyabona icyo afasha nanjye
urashaka gukora ubucuruzi ariko kugira ngo agufashe kwerekeza
nagomba ko yofasha ingene yatanguye ingene yatanguye ingene zagenze
gikomeza utega amatwi rero kuko hari ibindi uri bwungukiremo muri kiganiro hanyuma ubwo niwumva rwose hari ibindi ukikeneye kumubaza watubwira tukaza kumuha nomero yawe hanyuma mukazavugana
murakoze cyane kandi ndamuteye intege rwose
yego urakoze nawe twakire noneho Daniel uranyumva?
Hello.
Wi Daniel, wiriwe?
Mwiriwe neza, ndabumva cyane.
Yego, wowe uri hehe?
Emerere inyamashekero harambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yanjye mfite icyo nabaza usenga Imana rwose ari ikibazo nahise ngira cy'amatsiko. Iyo sosiyete icuruza ibintu byo kurya fast food. Mu by'ukuri umuntu ashaka nk'ibyo bikomoka ku buhinzi umuntu uri mu cyaro hari uburyo bwashyirwaho umuntu uri mu cyaro uretse kuba yabigemura mu mahanga gusa ikindi ngira ngo muze kumumbariza abantu muri iki gihe abenshi batinya ubucuruzi bw'u Rwanda akenshi dutinya ubucuruzi bitewe n'uko tubana ibintu uburyo bigenda processes bifata kugira ngo umuntu abe umucuruzi ese mu by'ukuri mu rugendo rwe nk'umuntu wihangiye umurimo kandi ugasohoka mu by'ukuri ni izihe nama yaduhereza nk'urubyiruko kugira ngo natwe tube twafate dutere intambwe mu bintu by'ubucuruzi nk'ibyo so ikibazo cya gatatu nsoza ndagira ngo muze kumumbariza mu by'ukuri ari imbogamizi abona ahura nazo ku buryo ari imbogamizi yaba ari ahura nazo zateye kuba yahagarika nk'ubucuruzi bwe ariko akazihanduringa bigacamo murakoze cyane madame Jean
urakoze cyane Daniel ibibazo byawe birakomeye ariko reka ni na birebire reka tugerageze kubisubiza muri makeya sakenzo arabaza byinshi imbogamizi akagusaba inama z'ukuntu umuntu yakora ubucuruzi ndumva wari umaze kubivugaho ibyo ari byo byose usubiza uriya wo mu Burundi niganya mubwire rero muri makeya
ikintu nagenda niba nahera ku mbogamizi cyangwa se nahera
heraho ushaka
navuga ko ikintu cya mbere ni ugutinyuka nyine nk'uko yari yavuze hari icya mbere cy'abantu baritinya hari ukwitinya ariko nanone hari no kuba udafite amakuru hari igihe utinya ikintu kuko utarakigera muto nkumva rero amakuru ari ingenzi ariko nturiya narimbwiye wo mu Burundi nkamubwira ikintu cya mbere ni ukujya gushaka amakuru hanyuma ushobora kukubwira ese ngo kwexpozinga ni ibintu bikomeye cyane ariko se kwexpozinga ubundi ushobora no kuba utabijyanye hanze ubijyanye muri Congo ushobora kuba ubijyanye muri Kenya ahantu hagiye hatandukanye niyo nkavuga rero ko ikintu cya mbere ni ugushaka amakuru ariko icyo bikenewe ni ikihe noneho ugahera ku murongo nkurikije ibindi biba ari ku nsaba ngewe ibyo mfite ni ibingibi akaba ari byo utangiriraho noneho ikindi cya mbere cya kabiri ugasanga wenda ni ubumenyi hari igihe abantu baba badafitemo ubumenyi butandukanye nk'urugero kuba nakora exporting imboga n'imbuto ntabwo bifite ko ndi umuagronome ushobora gushaka gukorana n'abagronome hari amasosiyete menshi n'abagronome baba barangije hari n'abandi baba bafite ama consultant company cyangwa se n'abandi bagronome nk'urubyiruko baba ruri hamwe ugasanga nk'abavuye Israel hehe ugahura nabo bakaba banagufasha kuri ubwo bumenyi wowe utabashije kuwufite rero njye navuga ni ukwitinyuka ikintu cya mbere mu gushaka amakuru noneho ibintu bijyanye n'imbogamizi umuntu agenda ahura nazo izo ntabwo zabura icya mbere nk'iyo yenda ugiye nko kohereza ku isoko utarumenyereye nk'urugero wohereze nk'ibintu nko mu gihugu runaka ntabwo uzi ngo ese ubundi ibyo bintu icya mbere bagendera bakeneye ibintu bimeze gutya kuko hari n'igihe ushobora gusanga ukora ngo ndacuruza urusenda ariko nk'urusenda hakaba urusenda rusa badayi umukiriya wawe akaba ashaka urusenda rutukuye cyangwa se urw'icyatsi akaba ashaka urusenda rushobora kuba rwera rureba hejuru wowe ukamushyira rwera rureba hasi ayo makuru yose ushaka kugomba mbere na mbere kumenya isoko nshaka gushyira ni irihe isoko nshaka gushyira rikeneye ibintu bimeze gute ese niba nohereza mu Bwongereza ibintu by'ibiro bitatu muri jama niho ndohereza y'ibiro kuko nshaka niba ndi kohereza ibitoki by'inzagi nkabyohereza mu Bubiligi ninjya kohereza mu Bwongereza hari ibindi bwoko bari bukeneye kimwe nk'amavoka hari amavoka yitwa hasi hari amavoka yitwa kwese ibyo ni byose ni ubumenyi cya mbere nkabona ko usanga imbogamizi usanga hari ubumenyi buba buri bukeya ugasanga ko ukwiriye kugenda ubushaka so ibijyanye n'ubumenyi ngiye kunagendaga mbikora ni ukugerageza guhura n'abantu bafite ubumenyi mu byo mba nkeneye tuba twahuriza hamwe tugakomeza gushyira imbaraga ngiye mu byo nzi cyane ibyo ntazi cyane nkaba nashaka abandi babizi cyane tugakorana ikindi cya kabiri hari ibibazo bya finance umuntu wese w'urubyiruko ni amafaranga atadufite ahagije ariko ni ukugenda umuntu yegera ibigo by'imari akumva ko ni gute nawe kugenda nkorana na byo ese niba hari amaporogaramu hari nko muri TPS ni gute najyayo hari igihe usanga hari amakuru menshi ari hanze ugasanga ntabwo ibintu bikora ariko igihe mbona ubwiza ni uko umuntu agerayo akabanza akabigerageza akareba ko kuko hari igihe wikiranye na mugenzi akakubwira amakuru y'ikigo runaka kandi ntabwo ahakora nta n'ubwo yigeze ajyaho cyose kuko ari ibintu yumvishe ahantu hagiye hatandukanye icyo byiza rero ni uko ari urubyiruko ushaka amakuru ariko yashaka ku bantu kuko bayatanga kandi ku bantu bakora muri ibyo bintu umushyitsi wawe nyine yarinzwe urumva ni nk'uko bavuga ati nizutse icungamari ndiga biyoloji igiza nshatse kumenya ibya biyoloji ntabwo nzajya kuba icungamari nzagenda kuba biyoloji cyangwa ko ibyo bintu byo gushaka amakuru no kudacika intege niba ukoze apulikasiyo hano bikanga ukongera ukajya ahandi ibyo nabyo nibyo nagiye nkora niba numvisha amakuru y'abagenzi banjye nkajya kuyishakira koko muri icyo kigo runaka kugira ngo umenye amakuru nyayo unakomeza nyine nshakisha kugira ngo ndebe abamfasha ni bande kuko ugiye kureba usanga hari imishinga myinshi cyane ifasha so ugasanga nk'urugero natanga hari nk'uyu munsi nyine nk'uko nababwiraga ndi mu rugendo rw'umva i Kigali hari na dialogue ziba zigiye zitandukanye nk'urugero nk'uyu munsi hari ibintu byari biri hari hashize iminsi ibiri biri kuba bya agribusiness export public and private dialogue ngo nk'izo mbogamizi umuntu aba yagiye ahura nayo niba barambwiye ngo mu kigo runaka harimo amafaranga ntajyayo niba yambe mu gihe nagiye muri izo nama ndagenda navuga ati ariko se ko mwatubwiye ko ibintu bimeze gusanga nkaba ntabonye ko ariko bimeze noneho bagatangira bakagusobanurira impamvu cyangwa se bakakubwira inzira nyayo ukwiriye gucamo so ibyo byose birafasha n'ibyo ngibyo nari ndi kuvuga ugasanga nk'iyo mishinga iba yaratangiye kuza nk'ibyo byari byabaye sponsored na nk'umushinga mushyashya wa USAID witwa kungara wagura amasoko uri gufasha abantu kugira ngo babashe kugera ku masoko kandi yenda n'amasoko meza ibyo byose rero nkumva ko niba private sector ari twebwe barwiyemezamirimo bagahura na government bagahura n'abantu institution bituma bigenda ibintu bimwe byoroha so rero nkumva ko ni ikintu cy'ingenzi indi nda mbogamizi ya nyuma n'ibindi
mbabarire gato
sakina
mbabarire mbere yo kugera ku mbogamizi tubanze twakire undi mukunzi w'ijwi ry'Amerika hanyuma imbogamizi tuze kuzigarukaho nyuma kubera ko telefone zirimo ziraducika ziravaho tutari twabakira reka tube twakiriye Emmanuel Didas Kiganahe uranyumva Didas yego
ndabumva
urahagana he
ndi Burundi
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nuko ndabaza alo
yego
nuko ndabaza kubyerekeye uwo muntu yakurikiranye uwo mwuga ukuntu yabitanguye n'ukuntu yashoboye gutera imbere akajya mu rwego ageze
nibyo yari arimo avuga ukomeze ukurikire hanyuma utaraza uragenda wunguka byinshi
yego ariko kandi ikindi kibazo mfise ariko ndashaka kumenya ko noshobora kuronka telefone yiriwe kugira ngo nkajyewe ni ngaha i Burundi nshobore kuba n'uwo mukontakita neza kugira ngo binyorohere nanjye kugira ngo ndamwigire
turamubaza turaza kumubaza uko mwa wabashwifuza kumugeraho yamubona.
Yego.
Yee, urakoze cyane.
Murakoze namwe. Mhm.
Twakire na Alpha. Uranyumva?
Yego.
Alpha turi kumwe?
Turi kumwe.
Yego. Ye, wowe iki ufite ikibazo urahagana hehe cyangwa ufite igitekerezo?
Ni Kigali mu Rwanda. Noneho njye nashaka kumubaza. Hello.
Mubaze.
Winda phone.
Ese ukorera i Kigali gusa cyangwa hari n'ishami? Cyangwa twe abashaka bari mu ntara babashe kukubona.
Sakina.
Murakoze. Twebwe dufite headquarter yacu i Kigali ofisi, ariko dufite nk'uko nari nabivuze kare, dufite fami Gatsibo tukagira na fami Nyanza, ariko tukagenda dukorana n'abahinzi mu gihugu hose. Tunuvuga rero umuntu adukeneye ushobora no kuvugira nko ku ma social media cyangwa se ukajya no kuri website yacu tukaba twavugana. Noneho yenda nko mu gihe utabashe kuba wagera i Kigali, mu gihe twaje gusura nk'abahinzi dukunda no kubikora buri gihe, cyangwa se twaje kureba nk'amafamu yacu tukaba twanahura bitewe n'ahantu waba uri. So nkumva uko nkuko niko ushobora kukugeraho.
Ubwo wabaha se iyo site yanyu cyangwa se telefone hari n'uwari ubibajije?
Hariho ni www.afitfoodlimited.com cyangwa se bakajya kuri afitfoodlw kuri yaba ari kuri Twitter cyangwa se Instagram na Facebook, bashobora kutwandikira.
Afitfood birafatanye cyangwa biratandukanye?
Birafatanye.
Alpha, wabyumvise?
Cyangwa se niyo yaza no kuri na Yego, dukorera hafi ya na Yego, dukorera hafi ya na Yego, ni naho dukorera ibintu bya parking na stodingi, ariko amaofisi yacu ari ruguru yaho, ni nk'iminota itanu. So aramutse ari na Yego naho dushobora kubonana.
Yego, murakoze.
Yeah, hari telefone se bashobora gukoresha nko nka WhatsApp igikunda korohera abantu benshi? Hari iyo mwaba mufite bakoresha?
Na telefone ni 0784 164 62.
Basubiramo
0784 164 62.
Iyo ndizera ko bayanditse
0784
yego
64 164 62.
Yego. Ndumva hari bisobanutse. Alpha na Kigana bagomba kuba barimo
abantu no kwandika kuri info@afitfoodlimited.com naho ashobora kuri kumwakira kuri email.
Yego.
Yego, murakoze cyane.
Urakoze nawe Alpha. Ubwo n'abakunzi b'ijwi rya Amerika abandi nabo bifuzaga ibisobanuro, hari n'uwari wavuze ngo tumuhe nomero, duhe Sakina nomero ze. Ubwo ndizera ko yaba yari hafi nawe akaba yumvise, ashobora kuza gufata izo za information zose, amakuru akayasanga hariya. Reka noneho umuguhe umwanya Sakina, uvuge zimwe mu mbogamizi cyangwa se ingorane waba warahuye nazo n'uburyo wazitwayemo.
Nyine ibyo nari natangiye mvuga byari ibintu byo kuba nk'ubumenyi bukene ku bijyanye n'ibintu by'ubuhinzi, kuko njye ntabwo ari byo nize. Soro gushaka abantu mukorana baba bafitemo ubumenyi buhambaye, nacyo ni ikintu nagiye nkoresha. Ikindi kintu cya kabiri, gushakisha amakuru, nabyo usanga hari igihe amakuru amwe utayafite, ariko bikaba byiza ko ugenda kuyashakisha ahantu hirya no hino. Ibi ni ibintu bijyanye nko kumenya amasoko neza, kuko urumva nk'iyo wohereza ibintu byo hanze, hari igihe ushaka usanga ibyo mu Bufaransa bashaka, ntabwo ari ibyo mu Bubiligi bashaka, ntabwo ari ibyo mu Bwongereza bashaka. Ibyo byose rero ugasanga ko ni ibintu biba bikeneye inyigo, kumenya ikintu kiba gikenewe bijyanye nda nka packaging, ari byo nabyo uyu munsi asosiyasiyo y'aba exporters yo gushaka gukemura, ni ukukora ati nibwo dushobora noneho gupackaginga ibintu mu bintu muri packaging nziza ikomeye, ku bintu biri muri Kigali bikaba yenda biri bugere i Paris cyangwa se biri bugere London bimeze neza. ntakibazo cyagize ubwo rero cyangwa se biri bigereza ubayi so icyo ngicyo nacyo ni ikintu nacyo kiri kugenda gikemuka mu minsi yashize hari ibiganiro byagiye bivugwaho ku bintu bijyanye na logistic nabyo tunishimira cyane ko nka guverinoma y'u Rwanda ko tugiye kubona kago kago izajya idutwarira imizigo ku buryo ibintu rero byacu yaba ibyasigaraga cyangwa se bidashobora kugenda kubera ko wenda hari umwanya mutoya icyo kibazo kizaba kigiye gukemuka umva ko ubucuruzi bwohereza ibintu byo hanze buzazamuka ku rwego rushimishije cyane
yereka noneho tusubire ku murongo wa telefone twibutsa abatwumva ko ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga turi kumwe uyu munsi mutumirwa wacu ni Sakina Usengimana akaba yarashinze isosiyete yitwa Afrifoods igemura ibiribwa mu mahanga reka ku murongo wa telefone twakire Marcel Marcel wiri
muraho neza
ikibazo cyangwa
ndashaka kubaza umutumirwa ubwoko bwa avoka yohereza mu mahanga urabona ko sugira avoka nini na avoka ntoya hari avoka usanga nini cyane n'izo usanga ari ntoya ziri muri mwaye neza iringaniye ntabwo nzi ubwoko bagura icya kabiri kugira ngo akorane n'umuhinzi uhinga avoka bisaba kuba yajya abona avoka zingana iki mu gihe kingana iki hanyuma ikindi kubona akazi mu kigo cye bisaba iki murakoze nimero ze zo twazibonye n'ibyo bita n'ibyo bibiri nshaka ko adusobanurira
urakoze cyane Sakina wumvise Marcel
ku bijyanye na avoka zoherezwa mu mahanga twebwe avoka dufitemo spesiyalite ni izitwa hase ni avoka usanga igihe twari duto duto ukuntu dupfe ibintu by'uduheri izo zita hase ni nanziza cyane izo ngizo rero nizo tukura gusa ikintu dushishikariza nk'abahinzi cyangwa n'abantu bateza avoka ni ukwita cyane uko bazikata nibazikata nibazishyira inkondo kuko iyo umuntu aciye inkondo usanga iyo babishyizemo mu ikarito ubukonje bagomba kubitwara bikonje kugira ngo temperature imere neza n'ibizagireho bizagireho bikiri fresh ugasanga kuko inkondo yacitse imizi iteyinjiyemo imbere ubwo ugasanga avoka igezeyo yangiritse hejuru tugiye rero tukishishikariza abahinzi ko bagenza nabo babishyiramo imbaraga cyane mu gihe bari gukata ikindi kintu ni ukwita kuri avoka yeze ifite maturity ubundi hari ibintu bitwa dizayini atabajya batestinga no muri nayo dufitemo icyuma ushobora gufata ugashyiraho avoka ukareba iyi voka ifite irakuze cyangwa se igeze ireze cyangwa se ntabwo yeze kuko iyo uciye avoka iteze nanone kugira iyo iri gushya ishya nabi hari ubundi bwoko rero bwa avoka bwitwa fuwete nabwo bukunda kujya hanze twebwe dutwaraho nkeya cyane ntabwo dutwara nyinshi ariko nazo zigenda mu mahanga cyane n'abandi bari gufata abagenzi banjye nabo barazohereza hari n'ubundi bwoko bwitwa jumbo bukunda cyane cyane kugenda muri Europe ariko icyo ubwo uko muri experience yanjye mbona ntabwo ziba ari nk'ibiro byinshi ushobora gusanga ushobora gutwara ibiro 500 ibiro 200 gutya so bijyanye nk'izo dufata avoka nyinshi cyane ugereranyije nk'izi isoko tuba dufite nyine dushobora kubona nk'urugero natanga nk'iki cyumweru tuzohereza nka toni 8 so nkuvuga rero nk'iyo toni 8 usanga haba harimo nka piyese nk'ibihumbi 40 ugiye ubara imwe imwe so rero biba bitewe n'igihenda nk'amawuda dufite bitewe na sizoni so ibyo byose rero birakunda kugira ngo nyine dukorane nk'umuhinzi cyangwa se dukorane nk'akazi muri kampani kuri website nk'uko nari nabivuze cyangwa se umuntu akohereza imeri iyo hari mu gihe turi gukora opening hagenda harimo position hari runaka icyo gihe umuntu araplayinga agakora interview tukaba twakorana ku bijyanye n'umuhinzi nawe tumenya ese famasite iri hehe tukaba twamusura kuko buri muhinzi wese dukorana nawe tugomba kumugeraho kuko nk'abaguzi nk'abagenzi bacu na sosiyete ikintu ibishaka guharanira ni uko gukorana n'umuhinzi ni byiza kumugeraho kuko icyo gihe umusobanurira n'icyo isoko rikeneye n'ibyo byose ndi kubabwira ati ugomba kwita uburyo zikata ugomba kwita ku magarama yazo ntufate nka voka ifite amagarama 120 ngo uyice uri kuyangiza kandi mu cyumweru gitaha wagakwiye kuyicuruza ayo magarama yageze nk'urugero nka voka nziza akenshi usanga byibuze bitewe n'isoko ufite nanone ugasanga aho guhera ku magarama 290 usanga nk'iyo voka iyo uyiciye n'ubwo rwose utaba ufite byuma usanga biba birimo kuri nayo byo gupetinga ko iyo voka yeze icyo gihe nawe koko uranayireba ukabona ko iyo voka ireze utiriwe nyine utenda ibyo byuma bitabashije kuba byaba bihari aho ngaho. So ibyo rero byose nibyo tubasha gukora no guhura n'abahinzi batandukanye n'amakoperative. So uko nguko niko dushaka gukora no kuba waduhamagara tukaba twavugana tukamenya iyo igihe cyose kigeze nkenda nka season tukayiplaningira tukamenya iyi season tuzakora n'abaye bahinzi rero baduhamagara nawe tukagushyira muri plan.
Hanyuma uvuze ngo hari akuma gashobora gutuma umuntu amenya ko mufite akuma kamenya ko avoka yeze yasaruwe kugishya umuturage nawe aragafite cyangwa arebesha amaso akagereranya.
Oh yeah, we n'ukurebesha amaso nibyo nakubwiraga byo kureba ko ntayo magarama ariko hari n'ibindi bintu umuntu ajya akora ukoresheje microwave kandi nabyumva ntabwo rero bihari. Icyo tubashishikariza ni ukwita kuri ayo magarama nko kureba hari nk'avoka ushaka kureba ukabona ni icyatsi kimeze nk'ikirabagirana iyo voka ntabwo iba yakera. So ubwo rero gusa ikintu nari ndi kubwira cyagiye nakubwiraga ko tujye dukore amahugurwa yenda tubonye nk'inkunga z'abantu bafatanyabikorwa batandukanye ibyo nibyo tugenda tubigisha dukorana n'amaorganizasiyo atandukanye yaba ari yendi yaba ari iyafu bakadufasha muri ubwo bumenyi bwo kugira ngo abahinzi basobanukirwe iyeze n'iyihe. Nta cyuma mfite cyo kuba nayitestinga kuko icyo cyuma kiba kirimo impaka ariko nanjye nshobora kuyireba ku rwego haba nabasha kuyipima kuko urumva hari izo tuba twarafashe tugapima ushobora kureba rero uko ibimeze nawe akaba ari byo ujya kubigisha kugira ngo babashe kuyireba kuba bamenya nabo uburyo babyipimira. Niyo mpamvu rero usanga amahugurwa bakenewe cyane 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 ko usanga nka voka z'u Rwanda zinakunzwe kugira ngo rero dukomeze tubungabunge umwimerere wazo dukwiriye kubyitaho cyane umuntu akanaba azi ko niba mfite n'igiti munsi y'urugo icyo giti nyiteho nyivomerere nyishyireho ifumbire nyine ukiteho nyine nk'igiti ukeneye ko kizaguhereza umusaruro atari ibindi byo kuvuga ngo iki giti kizirera. Oya, ntabwo igihingwa cyose kirera uragikurikirana niba gifite n'uburwayi ukakurikirana ugashaka imiti kigakira kugira ngo nawe kizaguhereza umusaruro. Niyo mpamvu rero uba ugomba gukora kugira ngo ube umuhinzi koko w'umwuga kandi kuba umuhinzi w'umwuga ntabwo bisaba ko ufite amahegitari nk'amahegitari. Nibyo biti bitatu ufite mu rugo wabyitaho neza kandi ukaguhereza umusaruro mwiza cyane.
Yego. Hanyuma Mariseli sinzi niba gihari nagira ngo numve niba ibibazo bye yumva byasubijwe cyangwa niba hari igisigaye. Mariseli yagiye noneho twakire Jean de Dieu.
Ndawumva.
Yego, wowe uri hagana he?
Ndi mu Rwanda ndi Rwamagana.
Yego. Baza rero cyangwa utari igitekerezo?
Ya, murakoze mu by'ukuri nishimiye kumva iterambere rya usenga Imana. Ni ibintu bishimiye cyane kuba ari kujyana urubuto rw'avoka hanze. Ni ibintu bishimiye kandi bitangaje kuko yenda mu gihe cya mbere avoka twabifataga nk'ibintu bisanzwe ariko we kuba yarabashije kuzigeza umusaruro ku buryo anazijyana hanze ni ikintu cyiza cyane. Mbanje kumushimira. Hanyuma ariko nari mfite ibibazo bibiri nifuza kumubaza kugira ngo nanjye nsobanukirwe.
Yego, bibaza.
Nagiye mu buzi uko navuga
zanda di telefoni yawe iracika
cyamuteye imbaraga kugira ngo abashe kuzijyana no hanze abashe kuzigemura hanze. Niki cyamuteye imbaraga? Niki cyamuteye kugira ngo mbafite icyizere ko yazijyana hanze kandi agakomeza akanunguka akabasha kubona isoko gutyo akajyana imari akongera agasubirayo? Niki cyamuteye imbaraga? Hanyuma ikindi na mbiri mbogamizi yaba yarahuye nazo mu gutangira kwe n'uburyo yazivuyemo. Urakoze.
Nicyo yakivuze sense ugomba kuba utarukurikiye. Ye, ariko ntacyo reka akubwire muri makeya kuko ibyo by'imbogamizi yabivuze cyane ndumva sense niba genda yavuga izikomeye muri make. Hanyuma reka gusubize rero ubwo cyane cyane kuri cyo cyambere iki cyamuteye kujyana ibicuruzwa hanze takinda
avoka
hari nibindi ntabwo aravuka zonyine keretse niba ari avoka wifuza kumenya gusa sakina
namba nina yuko cyafite kutuhereza amavoka usinda ibiteza ite je no ikuke gururi hasa ariko dushaka kubishyira imbaraga cyane none ugatwara ngo ba passion fruit so rero yindi cyane imbaraga igenda nana kuka ni n'ubushyo umwana w'umukobwa cyangwa no kuvuga umusa umwana w'umukobwa akavuga ko uri muto yemeza mu mukiri muto abafite nukuri dusama hirya menshi mu gihugu cyacu kandi bivuze ko buri rubyiruko rwose rukwiye gufata ndavuga gutekinga bakayabyaza umusaruro kuko ayo mahirwe bari ayacu kuko ntajya habaho nk'ibintu by'ama exhibition ugasanga yaba nk'ejo mu cyumweru gishize nari nagiye Dubai ariko twari twajyanye na RGP ifite umushinga witwa EDP program itwa EDP Export Development Program aho bagufasha gushaka amasoko icyo gihe bakorana n'undi mushinga witwa DARPAC bajyana nka Dubai ukagenda gushaka amasoko kumenya icyo umuntu umukiriya akeneye n'ibyo nibyo by'amavoka ndi kubabwira ngo utayizi ugomba kuyitaho ukayikata neza kugira igere itangirize ukayipakinga neza ibyo bintu byose ni amakuru tuba tugenda tugashaka ku isoko none ukabona ko hari amahirwe ahari niyo amahirwe ahari icyo ngomba gukora nk'ikintu uko nyabyaza umusaruro turonka abanshimira nka guverinoma yacu kuko iradufashe cyane yaba ari urubyiruko yaba ari abadamu ndetse n'abandi bantu bari gukora bizinesi kugira ngo ikomeze idufashe no gufungura amazi kuko iyo ufashe nk'urugendo ukava inaha ukagenda ahantu ugahura n'umukiriya ubigura nubwo rwose nzaba igihe cyose mbyohereje ntajyana nabyo kuko ibyo niba nohereje uyu munsi avoka cyangwa se nohereje urusenda ntabwo ndi bujyane nabyo ariko umukiriya uri bubyakire icyo gihe nibuhura arambwira ati ngewe nabyakiriye nza hari igihe bogisi bitameze neza icyo gihe ngashaka kuko nabipakinga neza iyo mbyakiriye hari igihe utazikase neza ibyo bintu byose nkabikosora kugira ngo mbashe gukomeza ngo ube ku isoko niyo kimera imbaraga ni nayo mahirwe tuba dufite ikindi cya kabiri ni abantu dukorana nikimera imbaraga n'abantu dukora uyu munsi dukorana n'abantu bagize ifite abakozi bari ku marembo agera muri 16 dufite abakajo bakora muri paka bagera kuri 60-60 bitewe n'amawota dufite hari abahinzi n'adukorana nabyo mwumva ko bineye imbaraga n'ishyaka ryo gukomeza nyine gukora kugira ngo dukorane n'abandi bantu bagiye batandukanye rero nkumva muri make ibyo ngibyo nibyo bineye imbaraga inda challenge yinda namubwira nibyo nari nabivuzeho ndumva neza kongera akareba ariko gusobanukirwa amasoko no kwegera kumenya amakuru ni ikintu cy'ingenzi buri muntu wese akwiriye guharanira ariko ukamenya amakuru wifuriye kubayatanga atari ukuvuga ngo wayumvishe ku bantu ushobora kumva ikintu cyangwa se ugatekereza ko egisipiriyensi y'umuntu ntabwo ikwiye kuba egisipiriyensi yawe
twizere ko utahanye amasoko menshi rero uvanye Dubai
ubungubu rwose ni benshi bunatangiye no kwandikirana nabo ubwo ni ukuvuga ko n'umugore w'abayisilamu nawe ugomba kwiyongera na ya kazi ugiye kuza bizadufasha nyine gutera imbere cyane
yego akazi kagiye kuba kenshi ni byiza twakire na Pascal yego ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
iyo ikibazo mfite iyo urebye mu gihugu akenshi usanga noneho kugeza ubu ngubu ibicuruzwa byinshi biri kubura wareba ku ruhande rw'ababikora ugasanga ahubwo barohereza hanze gusa baryoherwa na ya madorari yo hanze bareba mu gihugu ugasanga bari kubibagirwa se bo bakora iki kugira ubu ngubu bo ni inshingano cyangwa se ni iyihe ntego bafite kugira ngo imbere babanze bahaze imbere mu gihugu byibura bahaze abanyarwanda hanyuma bajye bajya kohereza hanze ariko abanyarwanda babanje kubahaza kuko iyo urebye usanga rwose bigenda bibura kandi ko bibura niko natwe abanyarwanda bigira nk'ingaruka kandi abanyamahanga bareba ugasanga bo bameze neza kuko yaba baturusha amafaranga baba bakadutwara ibicuruzwa wese ugasanga ibyo bigira ikibazo kuri twebwe nk'abanyarwanda icyo kibazo rero
bituma ibiciro bihenda cyangwa bituma mutabona ibyo mwifuzaga
na urebye nyine aho hanze batanga menshi twe tukaba dufite wese makeya bitewe n'agaciro k'amafaranga buri gihugu cyari gifite no gasanga nyine kwebwe turabivuze kuko babitaza hari amafaranga menshi sanga nyine cyose cyagihari wese amafaranga ntago yabora ntago umunyarwanda umunyarwanda umubwira ibiciro byako bimeze umubwira umusobanurire ukora amastandi umunyarwanda reka kubyumva ntabwo yareka kubyumva kandi aba yumva nawo bimufitiye akamaro nyine
yesakeneukaburambaga
nabwo waba ukenewe
yego sakena subiza Pascal
yakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza uko nagisubiza ni ukuvuga ntabwo ari ukurenda gusa nuko twohereza hanze kuko niyo yenda nk'urusyero ukuriye urusenda waruhinze ntabwo usubiza n'urusenda ugomba gushyiramo ikindi gihingwa kugira ngo ukore ibintu bita rotation nubwo butaka bumere neza ubutahantu ujya guhingamo bizagende neza ibyo rero uba ukoze nka rotation ubicuruza ku isoko i Kigali cyangwa se ibyo mu ntara ahantu hose waba uvuga ngo ubicuruza mu isoko ryo mu gihugu ariko icyo n'imana nari ni uko hakomeza kuguma gushyiramo n'imbaraga mu byo duhinga mu gihugu kugira ngo tubashe kwihaza natwe mu biribwa n'inama nyine na rotera twari turimo harimo local government harimo umushinga wa kungura abagura amasoko uteza inkunga na USAID nabyo twabisoye cyane ni ibintu bya export ariko nirengagiza ko nurugero ibintu bya fresh fruit and vegetables ni ibintu biri navuga sensitive nuvuga ngo niba mfashe nk'umuteja nkawukura i Kigali cyangwa se nkawukurenga i Rwamagana mujyanye i Kigali hari uburyo ngomba kuwutwara hari ahantu ngomba kuwugeza kugira ngo umukiriya azawugereho umeze neza ibyo bintu byose ni izo nzira ziri kugenda zinozwa neza kugira ngo n'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto mu gihugu bigende neza n'ibyo bintu biciro bigabanuke nkumva ko hari imbaraga nyinshi zigenda zikorwa zirimo yaba ari ugukora amasiki musanga hari amadama hari hari amazi aho umuntu ashishikariza nawe ku giti cye ko yajya no mu buhinzi kugira ngo natwe duterane ingabo mu bitugu duhinge tumehinge shobora ko twahaza mu gihugu ndetse no mu mahanga nkumva ko yaba ari urubyiruko cyane cyane n'abashishikarira kugana ubuhinzi tukagira n'abaspecialiste ntiwavuga ati niba hari umuntu ushatse amatunda ndayakuraye niba nshatse ibitunguru hari umuntu nzi ubikora ese tugiye dufite nk'urubyiruko rw'icyitegererezo nk'abantu nka 20 yenda nko muri ntara baba bahingwa nk'ibintu runaka bahinga kijyambere byadufashe cyane kandi nkuko nagiye mbivuga guhinga kijyambere ntabwo ari ukuba ufite ubutaka bunini cyane ushobora no guhinga ku gice cya hegitari ariko ugahinga neza atari ibintu byo kuvangavanga ugasanga nk'umurima w'igice cya hegitari harimo nk'ibihingwa nka 20 icyo gihe nta musaruro ukuramo uhagije aho ugaje nk'umurima ugashyiramo yaba ari igitunguru yaba ari pavuro yaba ari karoti icyo gihe biragenda bigufasha kandi binatanga n'umusanzu nkumva ko buri muntu wese ari inshingano ze ko dushobora kwihaza mu biribwa kandi buri muntu wese akabikora ku rwego rwe
yego reka twakire Vera
yego ndabumva
wari urubuze ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
njyewe ikibazo cyanjye nagiraga ngo mbaze kurabona ni ibintu by'ibiribwa bifata igihe kingana iki kugira ngo bigere ku mukiriya baba babyohereje hanze
uravuga mu rugendo cyangwa kuva akoze komande
bifata igihe kingana iki
mba biri buterwa n'aho biba bijya
naho biba bigiye kuko bigenda n'indege nk'iyo bigiye Dubai nk'amasaha 5 biba bigezeyo ariko nuvuga ngo nk'umukiriya nawe hari impapuro agomba kuzuza kugira ngo abashe kubisohora bigiye nka yenda mu rugero bigiye mu Bufaransa cyangwa se mu Bubiligi niba mbyohereje uyu munsi ejo umukiriya wanjye azaba yabibonye so rero bisaba igihe gito cyane kubera ko urumva ko biba bifite perishable biba bishobora no gupfa cyane byihuse turere dukoresha ibice by'indege cyane muri iki gihe ariko bitabujije ko no mu gihe kizaza dukoresha n'amakontineri twabasha no kubijyana mu gihe kinini byafata iminsi 12 cyangwa se ukwezi biri mu bwato ariko ntabwo turatangira gukora ibintu by'amakontineri
reka dufate noneho ku murongo wa telefone Janison uranyumva Jenison?
Hello?
Yego?
Yes.
nyarutsa akabazo kawe ni cyangwa igitekerezo turimo kujya kugeza ku soso
none buri bakora ibiryo bivuye mu tungo bimeze gute bigenda gute bahingura ibikite
ya bivuze ariko
ego nagitibaga
yabivuze yavuze ibyo uko bagemura ibyo birimo avoka amatunda imiteja urusenda ego ni ibyo ngibyo muri make ya ibyo yavuze bagemura hanze reka muhe ijambo rya nyuma rero Sakina nguha umwanya wo kugira ngo twanzure ikiganiro ariko sinabura kukubaza niba utagitira akabazo ko kuba uri umuntu wa rwiyemezamirimo ukiri mutoya kandi w'umukobwa niba nta bantu bajya basa nk'abashidikanye bakaba batakugirira icyizere vuba na bwangu ariko muri makeya cyane hanyuma dusoza ikiganiro
igihembe nitangira ndatekerezaga ko ishobora guhura na byo ariko aho ngize ubu ngubu ntabwo ni ibintu nyine ntabwo mbibona cyane ko mu Rwanda harimo n'abandi barwiyemezamirimo b'abakobwa ndetse bakiri batoya bari uri kugenda uzamuka hahandi usanga bitari ibintu bitangaje cyane so gusa izo mbogamizi hari igishobora guhura nazo ariko ntabwo njya mbibona ari nk'ikintu nyine gishobora kuba ari inzitizi nini kuri njye kuko usanga kenshi ikintu cyiza ni uko ushyira imbaraga mu bikorwa ushyira imbaraga mu bikorwa cyane ibikorwa bikaba ibyo bizigira iyo umuntu yatangira kukureba akavuga ko iyo nguyu imeze gute ashobora kubivuga uyu munsi hanyuma y'ukwezi akahita abona ko ibyo yatekerezaga atari kubi rero njye nkumva ariko
ndumva ko yego reka ngushimire cyane ndabona amasaha tujyanye tuzongera tuganire urakoze cyane Sakina Usengimana kuri ikiganiro habakozi b'ijwi rya Amerika nakagaruka ubwo tuzongera ubutaha ndashimira cyane abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Nelson Robs na Nadia Taha namwe mwese nshuti mwese aho mwari muherereye mudukurikira muri ikiganiro Eugenia Mukankosi kuri mikoro mugire ibihe byiza
making more money iyo kurukundo rutakibaho namahombo ngone gacegace agasigaye ngone gacegace okay mse energy is just me. Nyugombo nurukundo na.